Weko midogo viko leo kwa miguu, leo kwa miguu, ila kesho tunakai. Leo kwa miguu, leo kwa miguu, ila kesho tunakai. Unachonipa sidhani kwa mwingine nitakuja pata. Mimi nimezama mama. Forever tupendane, tunapogombana tupatane. Mana mimi nimezama mama. I don't know what you're doing to me. Najificha kwako nisionekane. Muda wote mimi nipo nawe, usiniache upweke mimi nipagawe. Mimi nimezama. Hata tukikosa mene hivyo hivyo, ukanitosa mene hivyo hivyo mama. So hata tukikosa mene hivyo hivyo, ukanitosa mene hivyo hivyo mama. Sina muda wa kuzuga, wambie nishapata masomo. Chai kwa kiporo, wambie itafika kikomo. Hey, penzi letu tulilinde, tuwake midomo tuwafunge. Bila kwa uwanja tuvuruge, tunafunga bao wao wanatoka nunge. Your sweetest love will never fail, I'll never let you go. Your sweetest love will never fail. Sura na shere, yako linafanya wangaike. Hata tukikosa tunakai.